Okay, Mayala, nakuona unafukuzia mtoko sio?
Oh yeah, woo. Oh yeah,
tumeula gang.
Oh yeah, oh yeah,
wagoswa kaya. Okay. Kamata kiuno kimapozi unamvuta, unamzungusha. Yes to the left, yes to the right. Bila wasiwasi, usimwache aondoke. Zibiti kazi kila kona mkoote. Changa kalata, mpela ya elaote. Kiwanja ndio hiki, unataka kuenda wapi? Sitafuti kiki, mfukoni niko safi. Jote budike, kifuani nikuguse. Nipige mbizi, nibuke. Sitaki ujute, sitaki ususe. Leo hapa mwendo ni nipe nikupe. Una sifa zaidi ya sifa zenyewe. Unataka nini mpenzi, sema basi upewe. Sema. Kila kitu, naona kipo chenyewe. Umesha lainika, nishindo mwenyewe.
Let's make it tonight.
Haijalishi, usilishawishi, we gonga mvinyo tu, hata nipia nitakunulia. Usilewe sana basi ukaanza kutuzingua. Watu umundani, ni waswahili, waswali lati. Chona mjae kati, raza kwa makini getini hapo na tiketi. Halafu ya mbona chenche pena kusabia chooni. Mwamugopa nani, kila mtu anabili yake umundani. Sina hofu na soundi, simtili mashaka DJ. Mimi nipo jukwani, wala ukuchini misisogei. Mko busy na kulezi hata muongei. Taarifa kwa mashabiki na uma. Ras bigi, ndio milicho kundilote. Ukitaka show, fata utaratibu, sio tukokote. Tuacha waswasi, tukonge glass. Tufreshe nafs, tupange betikasi. Mambo ya Tanga, waachie watu wa Tanga. Mijikanga nini? Night clubu, walai kishuka. Utatupa tabu, utatupa tabu.
Let's make it tonight.
Make it tonight,
and party.